Ithambile, inochuku. Siyayazi luthambe kanjani ulusu losana. Yiyo loo nto isepha yabantwana yenzelwe ukukhusela bona. Nawe uyayazi. Yiyo loo nto siphuma phambili kwimveliso zamasana. Masibakhusele sonke.